Zambian music blog.
This and Cobra, nizofuna mufaka pa nyumba, sinazibi ati enze wajumpa. Manje inyamuka bimbi, masiku yonze enze lipa dipi. Penangu nizo soko neza limbi, no wanda na nimenye saka nzimbi. Nizofuna che kuchitana, nizabe idea shie chitana. Nichi mama walu sesi chitana, chili na lubilo wa chitana.
Yoso mwana kashi winga pango kubu mkashi. Ifi dati wapanga sololo mkashi. Wasanga kwate wakwa cheza pehu mpashi. Ila ila gai gai. Yoso mwana kashi wapangiro kubu mkashi. Ifi dati wapanga sololo mkashi. Imu wapela kuna matuyo mpashi. Ila ila gai gai. Ine ni nsango wandiri mama waduse. Mama waduse, mama waduse. Kose tuapitia baleti mama waduse. Jele waskono hee. Mwana kashi kwayo kukwana sanga ni mama waduse. Mama waduse, mama waduse. Chipanda chose chimu itati mama waduse. Achiponya pumps out.
Apana pen, I can't concentrate. But gelo usangwa concentrate. Nizimu konka konka munga ndine kadet. My feelings yanga yonsi apa dead. Hale mweneka hambo simple pankope. Uyunaipe lampa kankope. Na papa fena mulo sawu. Wait, na chila balisu wawu. User, teine loser. Guza, walibalusa. Wipala manamu pepi na posele. Ile nkalipa inshita na posele.
Oso mwana kashi winga pango kubu mkashi. Ifi dati wapanga sololo mkashi. Wasanga kwate wakwa cheza pehu mpashi. Ila ila gai gai. Oso mwana kashi wapangiro kubu mkashi. Ifi dati wapanga sololo mkashi. Imu wapela kuna matuyo mpashi. Ila ila gai gai. Ine ni msango wandiri mama waduse. Mama waduse, mama waduse. Kose tuapitia baleti mama waduse. Jele waskono hee. Mwana kashi kwayo kukwana sanga ni mama waduse. Mama waduse, mama waduse. Chipanda chose chimu itati mama waduse. Na chiponya pump south.
ZambianMusicBlog.co.
Fairly so. Alive. Spin Jinx Justin. The ex-boyfriend.